Hey, chin bawutla minti vile ngale butchari yako enja ndaqonda kuba ndizokuyibona ngala wamamehlo. Jonga ke, ndicela undiphe ispin nenyama yenkomo.
Chin Thole, wamkelekile. Kwenza ukwenzela i-chops zethu zeyakho ezikhethekileyo.
Hey, hayi bohla mina. Kuthena ngoku, awuvanga banyama yakho ayilungela ngimpilo yakho.
Hayi ke ayikho lonto. Ngoba imveliso zethu zeyakho ezisanda kuthengiswa azinazo intshulu bezinobungozi.
Okay, ndicelele ke. Aba bathi ngangena ngumkhuhlwana nenyama yakho. Banyenisi.
Hey, Thole, akho umkhuhlana ofumaneka ngoku inyama yakho.
Ewu, khamini, ndingayitori ngaphandle.
It's not pork, it's Porkalicious. Porkalicious.